paramedics zenongo sereza muteka ilirungamia ikunganya yu msuro wa VAT ila value added ili ya value added tax amendment bill bili abili mumukaga mwajede omusoro gwa VAT kubalimi abalimi ebirime ebingi ebyo kutunda kusoko kuongeza omuwendo business kuzirino kutandika okwewandisiza okusasula omusoro gwa okuva ku bukadde 15 okudda ku bukadde 13 enongozi za mubago lino zanjudwa minister mbezo vya nsimbi Henry Musasuzi ilatageza parliament tenongozi za zirete dua ukwangu ya kunganya yu msuru govat na government isuvirwa ukunganya nsimbi isuwa mwombi bisatu watano mbusatu parliament mnongozi za zisiza ikanyize na government ukujio msuru kubalimi abatunde vini mevyo kutunda kubanga mumateka ebirime tebina kujibwa ko musoro na bwebatyo nebakanya ne gavumenti akawairo kano kajibwa muteka munongo sereza zisidwa parlamenti era eji omusoro gwa VAT ku bintu ebyeyambisibwa okukola amasanyalaze ganiyukirira era nga kino kikoleddwa okutuukiriza ebigendererwa ebya gavumenti parlamenti wabula egobye okusaba kombako wa Budadi West Nassan Mandela Mafabi mwabadde ayagalira amasomero g'amafuta gagattibwe ku bizinensi ezitalina kweyambisa nkola ya ifres nga rumiriza nti pump ezikozesebwa okuteeka amafuta ku bidduka tezigaba receipt Mafabi awadde ekyokulabiraku ekya bodaboda ezigula amafuta ag'omutwalo gumu nezitaweebwa receipt wabula kino minisita kiganye n'agamba nti buli lwe bagula amafuta buli omu aweebwa receipt era nga parliament ekanyiza naye era bwatyo ekiteeso kye nekigobwa parliament.
From what I know, if you buy fuel you are given a receipt. For me, when I put a fuel card, they give me a what? A receipt. My driver shows me a receipt. Yes. And also, I know that even if I am to personally, not a minister now, buy fuel and I want a receipt, I can be given.
Parlamenti mbago lino era eyongeza omuwendo business kuzino kutandikira okusasula omusolo gwa VAT nga kisaliddwa nti business zokka ezuzi za capital w'obukadde 13 okudda engulu zezino okusasula omusolo gwa VAT era nga zino zongezeddwa okuva ku bukadde 15.